out of lock story.
Give me the
Papito, J Cash, J Mola,
Jerry Fingers.
Rose flower by Tila Gosepe, so she knows she knows Shasana Mofichini. It's a time we call my face Chila Loa after Pushiva no Kamona Quatiba Limiloa. Bakwambana Lemupala Nefena Angel, Shashiba Kamshamu Fedepitamolelo, Dako Bungani Ecomeling Apoloco, Sania Bilelo, Sangina Bilelo, Nazomil and Bato Second and Lupona Lama, was in a Palalelo, Acomelinga Elima. Mona, Yakovich is a Kamitanga, Idestan of Focus.
Yo mama bana na bala yo na mbongo pete na mosati to poti pe bakoli lelo li balango e komi kometo me chéri akomane bazu wango mama bana koma la sentinelle.
Captain OJ,
hello makambo, lobi makambo, na lembie. Hello koswana, lobi kubunda, na baye yo. Na boyiko baby sanzo kona manzaka, na lembie.
Adolphe Chilamuna.
Yeah. Est-ce que nanaza Mobali a pambala, pambala Pogana kende kopala Mwasi mwoso soukeba Lelo ma kambo, lobi ma kambo Na lembi ebe
Okese
Lelo koswana lobi kopumbunga Na paye yo
Edo mzamba
Baby sanzo tona manzaka Na lembi ebe
Lelo ma kambo